exclusive from MalawiChoose.com.
Zizapanga sensi pamoyo wako ambuye sanga kutaye alinawe jolinga zizapanga.
Sasa chita manyazi No, no, no. Chitwitsirwa manyazi oh so sisi mawachitila ubwina 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 yeah
Zapanga
from MalawiChoose.com, another one.